Yafeno obulamu obulungi. Samoses Kavuma okuva mu Alpha Nature Support naye tuli naye. Musawo kuliko omwaka.
Webale nnyo Julie, nebaza Katonda, era ntwala mukisa guno nga nsaba Mukama Katonda wafe oyo atusobosezza okuyita mwaka guli, okusobola okubeera nti naguno omwaka, Mukama atuwe ekisa tusobola okuguyitamu obulungi. Kujja kutuwerera omwaka ogw'essanyu, omwaka ogw'emirembe. N'okwongera okusapoota emibiri gyaffe nga tujiwa emmere ennungi, nga tujiwa ebiriisa ebirungi, wamu ne supplements ennungi okuva mu Alpha Nature Support.
Kwasizaako emibiri gisobole okulwana. Weewaawo program obulamu obulungi buli lwa mukaaga tubeera ffenna. Sabiiti ewedde twatunuulira nnyo supplements ezitalizimu n'okusinga ddala watuwa ekifaananyi ekya park omuntu ebintu eby'enjawulo byasobola okukozesa okukuuma emibiri gyaffe. Naye kakati bingi nnyo abantu bye bateekateeka okukolako. Weewaawo nga okusomozebwa kubeerawo, ebimu ne bigaana, ebirala ne tulwana, ebirala ne bigaanira ddala completely. Naye ate ebyobulamu tulina obiteeka ku mwanjo. Naye nga bwe tunuulira food supplements, erwanja tutekesera ku food supplements okwongera okutusigira ekifaananyi nti nga tuteekateeka omwaka tuzze tusomesa ku food supplements, nesomesa ku byobulamu okutwaliza wamu, okukuuma emibiri gyaffe nga miramu, okuyambako emibiri gyaffe okulwanyisa endwadde, okuyambako emibiri gyaffe oboolyawo nti singa obulwadde bubeera bugukutte nga gusobola okwerwanako, ogukwasizaako, twagala otuwa ekifaananyi food supplementation in general nga bweri. Omuntu yandi agadde okubaako nti mbadde sizikozesa oba mbadde nzikozesa kakati omwaka, njagala nteekesera ku food supplements zino. Kifaananyi ekyo ekigazi kye nandi agadde olunaku lwalulo okutusiigira, ng'ate oboolyawo otubuulira ne Alpha omwaka guno kye tutegekedde.
Webale nnyo Julie, mikwano gyaffe mwenna abamaze ekiseera nga mukozesa supplements za Alpha, wamu nammwe abadde tebazikozesangako, n'abo abagenda okutandika obutandisi okukozesa nutritional supplements, njagala ntwala omukisa guno okubategeeza n'okubazaamu amaanyi nti supplementation is the way to go mu kiseera kino. Twetaagira ddala nutritional supplements olw'okusupportinga emibiri gyaffe. Ng'oggyeko ekyokuba nti nno emmere gye tulya tekyalimu birungo bimala, naye ate n'emibiri gyaffe kati mu kaseera kano si gye giri nga bwe gyabanga bajjajjaffe emibiri gye baabanga balina. Okusomozebwa kungi nnyo okulwa mu kaseera kano ate okutaaliwo emabega. Kale ng'emibiri gyaffe gyetaagira ddala support ey'amaanyi okusobola okutuyamba okweyongerako emyaka emirala. Njagala okubategeeza nti fenna obuwangazi bwaffe Katonda yasalawo, yamanya nti olwaleero ekisera kyo kiweddeko mu nsi, naye ate buvunaanyizibwabwo okufuba okulaba nga ekisera ekyo Katonda gwe kyakutegekedde kituuka. Kubanga Julie, tukikkirize oba tukigaane, mulimu abantu abafa ng'ekisera kyabwe tekinnatuuka.
Erinako katono. Katonda amanyi ekisera buli muntu kyanaafiirako.
Yes.
Era buli omu alina essaawa ye. Naye ate buvunaanyizibwa bwe okulanga ekiseera ekyo Katonda kye yakutegekera
kituuka. Ekiseera ekyo Katonda kyamanyi, ffe kye tutamanyi. Buvunaanyizibwa bwo okubanga ekiseera ekyo kituuka, kubanga bw'otakola buvunaanyizibwa bwo ekiseera ekyo kikyayinza okugaana okutuuka. Ngenda kuwa abatulize ekyokulabirako. Olabire ddala nti ddala mu butuufu olina ky'osobola okukola, olabe ng'obuwangazi bwo mu nsi buba bungiko. At least ekiseera kiri kisobole okutuuka mu kiseera ekituufu.
Kiyinza okugaana olw'ebikolwa bye ng'omuntu oba other forces ezikwetoolodde.
Era singa ekintu ekyo tekyaliwo nti omuntu asobola okufa ng'ekiseera tekinnatuuka, ekigambo ekya premature death kyalibadde tekiriiwo. Omuntu okufa nga muto ng'ekiseera tekinnaba kutuuka. Kiba kitegeeza ki nti kikulu nnyo mu kusalawo tugenda kuwangaala tutya buvunaanyizibwa bwaffe. Era ky'ova olaba nga tukubiriza n'abantu okukyusa lifestyle, kubanga lifestyle kye kimu ku bintu ebisala ku buwangaazi bw'abantu, abantu ne bafa nga bato.
Neeyisa yaffe.
Nga nkigyeyeeye wale nnyinyinnyo kankiteeke mu bintu ebirabibwako amangu. Singa gw'ova eri n'ogamba nti anti Katonda yamanyi entuuko yange we naaviira mu nsi, gwe bw'ojja okusala ekkubo totunula eno ku ddyo oba ne ku kkono, gw'osala busazi Katonda anti yakuuma, n'osala busazi n'ogenda. Bw'oba ovaayo odde naye n'osala busazi n'oyitawo n'ogenda, sisuubira nti osobola okuwangaala okumala omwaka nga enkola eyo gy'okola nga gwe oyingira highway nga tumaze kwetegereza. Naye lwaki omuntu osooka n'oyimirira n'otunula ku ddyo n'otunulira ku kkono n'ogamba kati wano wali safe kati kansale? Obuvunaanyizibwa obwo bw'okola olaba nti bukwongedde essaawa endala ng'okyali mulamu okusinga oli atafuddeeyo n'agamba kansale busazi trailer wejja okugira emmotoka endala yonna ekukube. Kati bino ebintu bye tukola bulijjo bye tulabirako ebyangungu bituyigirize okumanya nti buvunaanyizibwa bwe gwa mpuliriza okubaako ebintu by'okola ebigenda okugatta ku buwangaazi bwo bubeere bulungi mu nsi nga bwe tubalaga ng'owookinga lifestyle, ng'owookinga diet, environment togyonoona, tobeera omu ku abo abasaanyaawo ensi. Tolina muti gwe wali osimbyeko mu nsi naye nga gw'oyo kyamanda ku kyalo n'olaba oli nga ye bagamba gundi ye mwoki w'amanda wano nga emiti n'emiti gyonna 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 gye yakookya ku kitundu miyitirivu naye nga tena nagumu gwe yali asimbye kyokka nga yeetaaga empewo ey'obulamu eya oxygen ey'okussa nga gyeetaaga
gw'osaanyaawo busaanya nate tolina kyewali ozizzaawo
tolina kyozizzaawo kakati oba opromootinga bulamu oba gwe kenyinyini gwe ate osimye omusingi ogw'okusaanyaawo abantu abalala n'okendeeza ku buwangaazi bw'abantu abalala mu nsi. Kati ekintu ekyo Julie njagadde tutandike nakyo abantu bafune ekifaananyi ekinene ekigazi ekiraga nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna awamu okumanya nti ffe tulina okusapootinga enteekateeka yaffe Katonda gye yateekateeka okubeera mu nsi etuukirire obuwangaazi bwe yakutegekera gwe bw'otamanyi nange bwe simanyi kati buvunaanyizibwa bwange butuukirire kitegeeza bwe sikola buvunaanyizibwa bwange nkyayinza obutatuukayo
ndi Katonda yakutegekera ekifo kyo nti kye kino ogenda kuba bw'oti ogenda kukola kino ogenda kukola kino naye ate nawe olina obubwo bw'olina okutuukiriza ne Katonda omulekere akole obubwe
akole obubwe kati ffenna ffenna tulina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ekiseera kyaffe Katonda kye yatutegekera mu nsi kituukirira tusobole okubeera ng'ate tusapootinga n'obulamu bw'abannaffe abalala nabo basobole okubeera abalamu eyo nsonga nkulu nnyo ffenna tugenda kusanyuka era omwaka 2021 mugumu gugenda kubeera omwaka gwa ssanyu gwa mirembe omwaka ogw'obuwangaazi singa tunaakola kye tulina okukola ffenna okusapootinga obulamu bwaffe bubeere bulungi
oyogedde ku kyokuba nti gw'olina obuvunaanyizibwa obubwo kyokka ate olina kwolesa olina n'obuvunaanyizibwa obw'okukuuma abalala
abalala kubanga ezi tojja gibeera mu bwomu kati fuba okulaba ng'osapootinga n'obulamu bw'omuntu omulala nabwo bubeere bulungi nabwo bubeere bulamu kubanga ffenna we tugenda okubeera mu nsi etunyumire naye bwe tutakola ffe kati nze bwe sikola buvunaanyizibwa bwange mba ntadde risiki ku bulamu bw'abalala ate nabo oluusi ate bba abafuddeyo yayinza okuba olinga afuddeyo n'olwokuba nti nze sifaayo ate ne nteeka akatyabaga ku bulamu bw'abo ate abalala bakoze eki abafuddeyo kakati ne supplementation bwe tuba nga tugenda okukola choices ez'enjawulo ku supplements ezitali zimu kubanga kye kimu ku bintu eri supporting emibiri gyaffe okuba n'amaanyi mu kuziyiza mu kuwonya wamu n'okujjanjaba endwadde ezitali zimu kikulu nnyo okumakinga right choices muki wa w'ogenda okujja supplement kikulu nnyo ogenda kugijja wa information entuufu ku supplement eyo wa w'osobola okugifuna supplement eyo eyina health benefits ki eri obulamu bwo n'ekirala ekisinga okubeera ddala ekikulu ate yo yenyini tegenda kubeera ate yabulabe eri obulamu bwange y'ensonga lwaki nazo tuzigradinga nga zikolebwa waliwo supplements ezigwa mu category eya commercial grade n'obeerawo ne supplements ezigwa mu category eya professional grade juli ezo supplements zanjia category eya professional grade juli ezo supplements za njawulo
commercial grade ne professional grade
aha abatuliza kamba weke kifananyi ekyangu omuntu okutegeera
ne njawulo yazo
ne njawulo ezirimu commercial grade zo tezirina nnyonyo mitendera gy'amaanyi nnyonyo giyitibwamu
nga zikolebwa
aha nyinza okuwa ekyokulabirako nga nkuwera ekyokulabirako ku hubs oli asobola okumanya nti nno omululuuza guwonya kino nga kimanyi nti omululuuza guwonya ekintu bwe kiti n'agenda n'agunogano n'ogunywa n'ogukozesa n'obeera bulungi naye ate singa tugenda kugutwala ku mutendera ogw'enjawulo oba kye tuyita professional grade tunoonyaamu ate active ingredients mu mululuuza ogwo nga tugenda okuteekateeka products eziri ku professional grade tutunuulira ebintu bingi ekiseera w'okiharvestingidde oba okikunguliddemu mu kiseera ki kubanga eddagala lino likyusa amaanyi mu seasons
eddagala lyofunye mu season yenkuba teriba na manyi geegamu nga lyogenda okungula mu biseera by'omusana wadde kyonna kiba kika kyekimu bikyusa amaanyi gaabyo
n'enteekateeka yaakyo
aha ky'okungudde nga kikyali kitoototo tekifaanana ng'ate ky'ogenda okungula nga kikuze nnyo eddagala ogenda okujja mu mirandira liyinza okuba ery'enjawulo n'ery'ebikoola naye ng'ate omuti gwe gumu kati ebyo byonna mu commercial grade byo bikolebwa bukolebwa nti emirandira gino omulondo gugira kino kikira kino n'oli n'akwata mulondo n'agaaya naye ate bwe tuba nga tuzze ku professional grade tusunsula ne tunoonya active ingredient wadde omuntu akutta omulondo guno agugaaya naye kirungo kyekyo ekyamaanyi ekigulimu ekigufuula ogufuula ogw'amaanyi kye tukenenulamu mu professional grade okubyawula that's number one ekyokubiri tutwala eddaala okwekenneenya temulimu toxicity yonna kubanga osobola okusanga omululuuza nga guwonya endwadde nkuba kyakulabirako naye ng'ate gulina ne side effect oba gulina ate toxicity gye gukola ate mu mubiri ng'ekikoola kiri kikuwonyeza endwadde naye nga kireseemu ate some toxins kati mu professional grade nutraceuticals ziri toxins ez'enjawulo tulina zikebera zonna tuzeekebejje oba teziriimu ne tujja mu bujja eri active ingredient yokka kyova olabanga ne ku supplement zaffe bwe tuba nga tuzikola nga tuzilebolinga tulaga active ingredients ezigirimu amaanyi gaayo ge galiwa ne tulaga n'endala ze twongeddemu era lwaki zitekwa ku mutendera ogwa professional grade kubanga tuba tugoba ebintu bibiri professional grade nutraceuticals zirina okubeera n'ebintu bibiri nga zaachievinga these two major points efficacy nti omuntu agenda kugikozesa agenda kufunamu emiganyulo agenda kufuna health benefits ki zigenda kumuyamba ki that's number one efficacy nti ekintu kikola ekintu ekyokubiri kyetugoberera ye purity kiri clean temuliimu toxins za bulabe ate zigenda kuteeka bulabe ku mubiri heavy metals teziriimu tuzeekebejeza bulungi era professional grade nutraceuticals tugezaako nnyo okulaba nga product yaffe gye tugenda okufulumya eri clean okusobola okubeera nga egwa ku mutendera ogwo ogwa professional grade kakati abatuuliriza kino kye njagadde okubajjirayo okumanya wa w'osoosinga product yo w'ojja okujja product yo wakulu nnyo okumanya nti ofunye supplement entuufu number one egenda kusupportinga obulamu bwo ekyokubiri tegenda kuleka toxicity munda mubiri gwo okubanga omuntu ogenda kufuna health benefits eziri mu supplement yeeyo ate nga oyambye obulamu bwo okuba nti nno tebuli mu risk ey'okufuna toxicity ez'amaanyi ez'enjawulo kati olaba Julie nti ndozabatuliza mbagidde ekifaananyi wawe ogenda okujja supplement wakulu nnyo wali trusted that's number one ekyokubiri product yeeyo eri clean tegenda kubeera nti nze njagala ate kusupportinga heart health mutima mulungi ate mmalirize nga nfunyemu side effects endala ebyo byonna byonnaffe nga tuteekateeka professional grade nutraceuticals tubiteekako omwoyo gwaffe okukakasa nti nno supplement zaffe zigenda kubanga zituuka ku mutindo oguli trusted by doctors kubanga doctors teba prescribinga commercial grade supplements ezisinga obungi mu nsi yonna ziri ku commercial grade ntono nnyo nnyo eziri ku professional grade kubanga emitendera juli miyitirivu nnyo egiyitibwamu okukola professional grade nutraceutical certification ziba mpitirivu nnyo olina okubanga olina kye tuyita current good manufacturing practice nga facility yo erina certificate yeeyo ekyokubiri facility yo erina okubeera nga eri supervised and monitored by FDA naddala singoba okolera mu America erina okubeera nga eri monitored and supervised by FDA facility mwokolera ebintu ebyo kati kyebategeeza ye professional grade ate zirina okubeera nga ziri backed up ne clinical studies ne research okusobola okutuuka ku leveri okubeera trusted by doctors kati supplement efaanagana bw'etyo okuggyako ng'ogiggye mu kifo ekiri trusted oba mchifo jebalu miliwa bulambu wa watu ntibuli very important. Haba siga deti wa sula kutuka kumutendero ogu. They just make commercial grade. That's why if a supplement is a fee, uzisanga ku alpha kuka. Tukakase, tiumutu afunye right information, tukakase, tiumutu afunye right product. That's why abantu basinga obungi wasanyufu nyo, ula supplement is a fee za alpha, ula health benefits zenja ule zibazifu namu.
Uwe wao, msao kapumanga tunatero kumaliza kubawa kade kagende lide. Ndoza kujuki zamu katono nyo kwa uliriza. Obukulu obuli mungus, kwa zisa food supplements.
Mm-hmm.
Atao ndozo notulene food supplements alpha zeina na tumaliriza.
Okay. Ah, wibari nyo juli, supplements hizi nyo zituyamba mu areas nyizi mbula mu wafe.
Mm-hmm.
Zituyamba we mategeze zao kwa mkufunze, mkuziize ndwa desitalizi mu. Juli ya uli abantu banji nyo wafuna heart attack, abantu banji nyo juli abali na stroke, abantu baiti hivu nyo. Ula abantu nyo riski ngeyo, osobola okujikendeza kubula mu obo, ngo okozesa supplements entufu na dala izinzo kuyamba oku improvinga ku circulation of blood nebeda nunji era watabasungu obungi abaina symptoms na dala nga angina oba sharp pain ngeyo ngo tele okujifuna akakone usika lunji ofuna okusanyalala sanyalala abamba funa obuntu obuuma mu matu wina uli akantu gakauma mu matu olusinga obunyenye nkulu obuvugira mu matu abalabakankana ugendo kulaba ngulusito cha jukira bulungi. Ebu nauna utelo kuwelo uwa nilobu nizo kulaganti wandibera mkati ya waga hako kufuna stroke.
Mm. Oinache watandikide kodale choku yamba omubili okuguwa amanyi. Mm. Kechini chionale chwa chigui rumbi. Nebio nabio yogede vye mtima vichi. Nengu sobolo kubani mbavu. Eru anaku.
Aha. Kati yao supplements zitu yamba wabangu badwe ovude mabiga ngugu supportinga. Atengu kusani kusupplements enonji. Mm. Katinga mu alpha tuina supplements ziyamba ku immune system. Gaba kweza purified shark liver oil. Ngaba kwese zako ne alpha supermash ezo supplement sebili mnonji nyomu kuyamba immune system kati supplement zitu yamba mu yeyo na zitu yamba atene mkasero lusi nga tulu wa de nga olinobu vune buolina enyungo zikuruma osanyalala ama gumba gakuruma tuina testimonies nyingi nyo juli ku supplement za fe eza bones and joint health ezi yamba kumagumba ne nyingo abantu baina great testimonies za amanyi zikendo kuyamba ku improvinga ku eyesight nze nalinga siswala na kusoma chigambo chionanga siina galubindi za amazo ne supplement ya alpha ya eye care support uwamune omega extra ezebili zinyambia nyo ku improvinga ku eyesight yange nsobolo kufuge moto kanga samba de galubindi za amazo nsobolo kutambula nga sizamba de nsobolo kusoma nga sizamba de chinali sobola kola mabega supplement zi improving ila dala juli kubula mbuo muntu era supplementation eyamba n'okwongera ku buwangazi bw'omuntu. Juli nga okyusiza lifestyle n'okwesa ne right supplements zisobolera ddala okuyamba omubiri guno okweyongerayo extra mile. N'osanga omuntu nga akula myaka naye ng'omubiri gukyali muto. Y'ensonga lwaki nkubiriza abantu okujja mu alpha mufune ku supplements ezo. Supplements zigenda okuyamba ku mutima omulungi tuzina mu alpha nacho support. Digestive health supplements na dalanga digestive health pack ya yamba kumbuto za feo kubaya nge mbuto za fenonji ayo pack moje mojifune mo alpha nacho support jeri heart health pack ayo yotu waji kula specific alenga ya mutima ne brain function ayiti wa heart health pack eri imu supplement zo nezi gendo kutuyamba kumutima omurunji atene eche sanyu chenja kalo kubategeza ako mwenaba mpuliliza mkasera katono nyonyonyo abatuliza mikwano jafe tuina supplement zenja ulo zituba tekera okuongereza ku zituina mu alpha nacho kuongereza ku zituina mu alpha nacho support juli tuina supplements zenja ulo ezituyamba ku health complications zezitalizimu. Mm. Nkubiriza abantu okwetanira okusupplementinga nkubiriza abantu okujja mu alpha nacho support okwefunira ku supplements enungi ezili ku mutindo omulungi ogwa professional grade the supplements ezili trusted by doctors.
Uwe wao Musawo kama kade kagenze. Mm. Tuenda gizo ya alpha awa munisimu.
Uwe bali nyo juli. Alpha nacho support abatuliza mwena. Abali mchibuga Kampala. Nibitunde bilira nyewo. Ogenda kuja Kampala Road. Waluwe bizimbe bibiri. Echimu chiti wa Itawa. Echoku bili chiti wa Prism. Ebizimbe ebyo bili wakati wa King Fahad ne Fido Dido. Ku Kampala Road. Era bili kusaidi eri. Eriko Shell. Newe ngoli wakati wa King Fahad ne Fido Dido nononya Itawa ne Prism irabu onogenda wisembelela ojia kulaba kwenye vipande vya fe vya alpha nacho support enamba isimu gy'osobola okubako gwali mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo oluusi oyinza okuba ng'oyagala tukusindikira sapumenti zaffe mu kifo gy'okolera oba mu kifo gy'osula enamba ze zino esooka eri 0751 49 3333 ate eyokubiri eri 0754 39 3388 ate Masaka tuli ku Muto Complex ku Elgin Street mu kibuga Masaka na ugenda kulabawo Alpha na cho support enamba esimu gwaliye Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo eri 0700 49 3333 0700 49 3333 tuggulawo okuva ku ssaabiri ez'okumakya ne tuggalawo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi okuva ku mmande okutuuka ku lwomukaaga era n'olwaleero tugenda kubeerawo okutuukira ddala ku ssaawa 12 ez'akawungeezi enkya ku ssande wo tugenda kuggulawo okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya tuggalewo ku ssaawa 11 ez'olweggulo mikono gyaffe abalungi mwenna mbakubiriza nti mweyune Alpha nakyo support ku lw'obulamu obulungi.